waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid ah Australia oo laga helay kayskii ugu horeeyey ee nooc coronavirus ah oo horey looga helay South Africa. Kayskan ayaa hadda laga helay gobolka Queensland. Walaac cusub ayaa laga muujinayaa kaysaska COVID-19 ee gobolka New South Wales. Queensland ayaa laga diiwaangeliyey laba kays oo COVID-19 oo cusub. Labaduba waa dad dalka dibadiisa ka yimid oo hadda ku jira karantiil hotel. Mid ka mid ah dadka xanuunka laga helay ayaa loo aqoonsaday coronavirus-kiisu inuu yahay nooc dhowaan lagu sheegay dalka South Africa ama Koonfurta Afrika. Wasiiradda caafimaadka ee gobolka Queensland, Yvette Dah, ayaa sheegtay inay tahay kii ugu horeeyey oo noocan ah oo laga diiwaangeliyo dalka Australia.
One overseas individual who arrived in Queensland on the 22nd of December.
Qof dalka dibadiisa ka yimid oo yimid Queensland 22 bisha December ayaa laga helay xanuunka coronavirus nooc la mid ah nooca laga helay dalka South Africa. Tan ayaa noqonaysa kayskii ugu horeeyey oo nooca South Africa laga helo ah oo Australia laga diiwaangeliyo. Waxaan maamulada kale ee dalka Australia ku aragnay ayay tiri nooca laga helay dalka UK, laakiin kani waa kii ugu horeeyey ee nooca South Africa laga helay oo Australia hadda soo gaaray, ayay tiri. Saraakiisha caafimaadka ayaa aaminsan in noocan COVID-19 uu yahay mid ka faafid badan kii caadiga ahaa. Qofkan xanuunka laga helay oo hadda hotel ku karantiina ayaa loo gudbiyey isbitaalka Sunshine University Hospital si loo daaweeyo. Waxaa soo baxay walaac cusub oo laga qabo xanuunka COVID-19 ee laysugu gudbiyey bulshada gudaheeda gobolka New South Wales. Saraakiisha caafimaadka ayaa helay qof xanuunka uu ku dhacay oo ku nool magaalada Wollongong. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay inay jiraan dhowr kays oo kale oo ka baxsan kuwa laga helay xeebaha waqooyi ee magaalada Sydney, kuwaas oo aan si toos ah xiriir ula lahayn ayaa la yiri xanuunka ka dilaacay xaafadda Avalon ee xeebaha waqooyi. Cabsidan ayaa imanaysa iyadoo gobolka laga helay 3 kays oo cusub oo coronavirus ah, iyadoo 3 lala xiriirinayo xanuunka ka dilaacay Avalon. Iyadoo xanuunka halkaas ka dilaacay, dadka uu ku dhacay hadda ay gaareen 129 qof.
So I'm not ruling out that they're somehow not linked to the Avalon cluster. That case from Wollongong had been in Sydney.
Meesha kama saarayna, ayay tiri in kaysaskaasi ay xiriir la lahaan karaan xanuunka ka dilaacay Avalon. Kayska laga helay Wollongong waa qof magaalada Sydney hore u jooga, ayay tiri. Hase yeeshee, ilaa la hubiyo in xiriir ka dhexeeyo dhammaan dadka degan magaalaweynta Sydney waa inay digtoonaadaan, ayay tiri, oo ay ku jiraan weliba dadka degan Wollongong. Waana fahmi karnaa heerka cabsiyeed ee sii kordhaya ee ay dadku qabaan, laakiin fadlan ogaada, bay tiri, inaanu arintan ugu dambeynta ka bixi doono oo xal u heli doono. Wasiirka socdaalka dowladda federaalka ee dalkan Australia, Alex Hawke, ayaa ugu hanjabay inuu dalka ka tarxiili doono dad ka qayb galay xaflad lagu qabtay xeebaha bari ee magaalada Sydney maalintii Christmaska ahayd, kuwaas oo xadgudub ku ahaa shuruucda COVID-19 loo soo dejiyey. Mr. Hawke ayaa ka fiirsanaya inuu dalka ka tarxiilo dadka dalxiiska ku yimaada dalkan ee la yiraahdo backpackers-ka oo ka qayb galay xafladdaas lagu qabtay xeebta. Nin 28 jir ah oo dalka ku soo galay maraakiibta lo'da lagu dhoofiyo oo ka soo kacitimay dalka Indonesia ayaa laga helay xanuunka coronavirus-ka. Waa gobolka Northern Territory. Ninkan ayaa baaritaanka lagu sameeyey isagoo markabka dushiisa ku sugan, kadibna waxaa la geeyey isbitaalka Royal Darwin Hospital, halkaas oo uu hadda ku karantiilan yahay. Saadaasha hawada Brito magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur 23, halka Sydney xoogaa roobab la filayo iyo 25°.
madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.